Isahluko 16. Ekugcineni uJehova wathi kuSamueli, kuyoze kube nini ulilela uSawule, njengoba sengimalile ukuba angabe sabusa njengenkosi phezu ka-Israyeli? Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe. Ngizokuthuma kuJese waseBhethlehema, ngoba ngizikhethele inkosi emadodaneni akhe. Kodwa uSamueli wathi, ngingaya kanjani? Lapho sawulezwa ngakho uzongibulala. UJehova wathi, thatha isithole uhambe naso, ufike uthi, ngizokwenzela uJehova umhlatshelo. Mema uJese ukuba eze emhlatshelweni. Ngiyobe sengikutshela okufanele ukwenze. Kumelwe ungigcobele lowo engizokubonisa yena. USamueli wakwenza lokhu Jehova ekushilo. Lapho efika eBhethlehema, amadoda amadala edolobha athuthumela lapho embona. Athi kuye,
ingabe uze ngesihle?
Wathi, yebo, ngize ngesihle. Ngizokwenzela uJehova umhlatshelo. Zingcoliseni, bese niza siye emhlatshelweni. Wangcolisa uJese namadodana akhe. Ngemva kwalokho, wababizela emhlatshelweni. Lapho bengena futhi ebona u-Eliyabe, wathi, nakanjani, uJehova ukhethe lo. Kodwa uJehova wathi kuSamueli, musa ukubheka indlela abukeka ngayo nobude bakhe, ngoba angimkhethanga. Ngoba indlela umuntu abona ngayo akuyona indlela uNkulunkulu abona ngayo. Ngoba umuntu ubona okubonakala emehlweni, kodwa uJehova ubona okusenhlizweni. UJese wabiza u-Abhinadaba wamletha phambi kaSamueli. Kodwa wathi, uJehova akamkhethanga nalona. Ngemva kwalokho uJese waletha uShamumaha. Kodwa uSamueli wathi, uJehova akamkhethanga nalona. Ngakho uJese waletha amadodana akhe ayisikhombisa phambi kaSamueli. Kodwa uSamueli wathi kuJese, ayikho uJehova ayikhethile kulawa. Ekugcineni, uSamueli wathi kuJese, ingabe sebephelele abafana bakho? Wathi,
sekusele omncane kunabo bonke, weluse izimvu.
USamueli wabesethi kuJese, thumela bamlande, ngoba ngeke sihlale phansi sidle engakafiki. Ngakho wathumela bamlanda. Wayisemngenisa, wayibomvana enamehla amahle futhi emuhle. UJehova wathi, sukuma umgcobe, ngoba nguye lo. Ngakho uSamueli wathatha uphondo lwamafutha, wamgcoba phambi kwabafowabo. Kusukela ngalolo suku, kuqhubeke umoya kaJehova wanika uDavide amandla. Kamuva uSamueli wahamba waya eRama. Umoya kaJehova wawususukile kuSawule. UJehova wavumela umoya omubi ukuba umesabise kakhulu. Izinceku zikaSawule zathi kuye,
uyabona ukuthi umoya omubi ovela kuNkulunkulu uyakwesabisa.
Siyacela Nkosi, yala izinceku zakho eziphambi kwakho ukuba zifune umuntu onekhono lokudlala ihabu. Kuyothi lapho umoya omubi ovela kuNkulunkulu wehlela phezu kwakho, alidlali bese uba ngcono.
Ngakho uSawule wathi ezincekwini zakhe,
ngicela ningitholele umuntu odlala kahle ihabu, nimlethe kimi.
Esinye sezikhonzi saphendula sathi,
ngiyibonile indlela indodana kaJese waseBhethlehema nekhono ngaye ekudlaleni ihabu. Iyinsizwe nesibindi neyiqhawe, iyigaga ekukhulumeni, yinhle futhi uJehova unayo.
USawule wayesethumela izithunywa kuJese wathi,
ngithumelela uDavid indodana yakho, oweluse izimvu.
Ngakho uJese wathatha imbongolo, walayisha isinkwa, isigubhu sesikhumba esinewayini, nembuzi esencane, wakuthumela kuSawule kanye noDavide indodana yakhe. Kanjalo uDavide wafika kuSawule waba isikhonzi sakhe. USawule wamthanda kakhulu, waba isikhonzi esiphatha izikhali zakhe. USawule wathumela umyalezo kuJese wathi,
ngicela uDavide aqhubeke ngikhonza, ngoba uthole umusa emehlweni ami.
Kwakuthi lapho uSawule ehlelwa umoya omubi ovela kuNkulunkulu, uDavide athathe ihabhu alidlale. USawule wayithola impumuzo abengcono, umoya omubi usuke kuye.